mimi nakupenda sana wakati ule nishindo lopoka. Oh my lord, ni mzuri kifilo nauna bang like that. Ufumilivu umekushinda. Oh my lord, bora mngeniambia mapema, mana data na hicho kishuzi kimetoka. Oh my lord, kazi ya Mola huwa haina makosa. Stand up, sit down, turn around my, you look good man. Labda vile sikuwa na cheda nilikupenda nikasita, nilisi mtuwa story za la mujeli nimevita babarita. There's no doubt, kumbe naweza mega tukisela, mega tukisela, you see.